datimsafi.com.
Kutoka niona wiziboi mependeza, kaona dorimi yomitongo juu ya meza, ananangalia huku macho naregeza, nami napimia kujitosi napendeza. Kutoka niona wiziboi mependeza, kaona dorimi yomitongo juu ya meza, ananangalia huku macho meregeza, nami napimia kujitosi napendeza. Kama pia pamitungi buluda, basha hata kitu buluda, na kama siyo kesi, kama uko fresh, hapa hata mikasi buluda. Ni kama pia pamitungi buluda, basha hata kitu buluda, na kama siyo kesi, kama uko fresh, hapa hata mikasi buluda.
Aliniuliza nani jina lako?
Gama la miguu hizi, gama la miguu bakula, gama la miguu ngosha, gama la miguu batumanile. Gama la miguu hizi, gama la miguu bakula, gama la miguu ngosha, gama la miguu batumanile.
Kubali kama lako.
Gama la miguu hizi, gama la miguu bakula, gama la miguu ngosha, gama la miguu batumanile. Gama la miguu hizi, gama la miguu bakula, gama la miguu ngosha, gama la miguu batumanile.
Albaina saba champion, mafunzo mama ya toshi dunia itakufunza zaidi.
Vibe killer.